wararka ka imanaya magaalada Bardaale ee gobolka Bay ayaa sheegaya in isku hor imaada maanta uu ka dhacay halkaasi kadib muran ka dhashay maamulka magaalada. Wariyaha Muxtar Maxamed Cattoosh ayaana warbixinta noo haya.
Goob joogayaal ayaa xaqiijinaya afar ruux oo ka mid ah dhinacyada dagaalamay inay maanta ku geeriyoodeen iska horimaadka ka dhacay Bardaale, iyadoo tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen dagaalkaasi. Dhinacyada dagaalamay ayaa khilaaf xoogan u dhexeeyay maalmihii ugu dambeeyey, waxaana lagu muransanaa dhismaha maamulka degmada Bardaale. Maxamed Isaaq Aracas, gudoomiyaha Bardaale oo hogaaminaya garab ka mid ah askarta dagaalantay, ayaa sheegay inay weerareen ciidamo baydhabo uga yimid inay carqaladeeyaan maamulka degmada Bardaale, isagoo intaasi ku daray in gabi ahaanba ay ka saareen degmada ciidamadaasi.
Degmada oo dowladda ka dhashata maamul ka jira nabada ay dhex joogeen waxay bilaabeen foodo maamul inta kama jiro inay isbaaro dhigtaan. Odayaashii deegaanka culimaadiinka u dirnay waa laga daaray saaka in lala dagaalamo ayay kusoo gabagabowdeen.
Waa garta marka dagaalka khasaare intee le'eg ayaa ka dhashay?
Wallaahi laba dhinac dhimasho way jiraan. Dagaal hadduu dhaca geeri waa dhacdaa, dhimasho way jirtaa, laba dhinac dhaawac way jira, labada way jira.
Maxaa marka dagaalka lagu baaqso waayey oo wadahadal aad ugu dhammay weyseen intii la dagaalami lahaa oo khasaare dhimasho iyo dhaawac laba dhinac wadin soo gaari lahaa?
Wallaahi haddee waan kuu sheegay toddobaadkii intay joogeen annaka ka maamul ahaan wax kasta oo wadahadal waa u sheegnay odayaashii deegaanka, culimaadiinka, dhalinyaradii iyo dhammaan dadka wax garadka oo degmada joogay way la hadleen.
Waa garta xaaladda hadda degmada Bardaale waa sidee?
Xaaladda degankaas burcad bay ahay, duurka ka galeen xaaladda amniga magaalada gudaha waa degan yahay. Ciidamadii ammaanka oo maamulka hoos imaanayeeda gacanta ku hayo ayagana farxadkood duurkay jiraan.
Dhinaca kale, Cabdi Madoobe Mursal oo isaguna hogaaminaya ciidamada kasoo horjeeda maamulka Aracas ayaa xusay inaysan ogoleen maamulka degmada Bardaale ee dhowaan ay dhistay wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo intaasi ku daray inuusan Aracas sheegan karin gudoomiyaha degmada Bardaale maadaama lagu muransan yahay maamulka degmada.
May booqashaan ka ballaya aroonta degmada oo Bardaale oo dhismaka dareerti meelaha xiriirowdii aan ballay baduna meelashaani kudid meesha boodaha la dheeray inilankii oo meelaha rogee gacan kurumiska ahay gudoomiyana ahayna meela hoogrooga faday walaydan haba gudaha meela dagaalanka jeeda dadka shacabka dhatiyo mayna gala xilliga dagaalagnay xarunta meelaha ay kaas ku fadheenay abaaramadilah cyber haytana weerran aan igaari kartay hata kulay meel ka dagaalimina lankii dagaal galay bakase weerar difaacna kulay khasaare oo sumid managalaasa lankii difaaca ayleen dhibshayna yaraade lankii weerarha dhibshay badade saakana nanin sheegaay dhimasho lix qof oo dhimirkiisa wal dhaawacay wal nin sheegay un dhimirkiigaana lankoo dhaawacay lankoo dhimashay jiraan.
Maxaa sababa marka dagaalka maanta ka dhacay degmada Bardaale? Sababta dagaalka maxay ahayd?
dagaalka sababtu may baa sababay ayaa meelantan e sisim wadaogti ama caalamka wadaogti degmada Bardaale lama maamulo ka dhisan kona hoogaa la kasheenay gaankurimisu kona shacabka degmada dooraday idii shacabka dooraday iki kala madan iniyo lisahada loo misisa fadheeda nimanka kale oo hoog oo gaankurimiska ahayna diideen meelantan e buuda dadka la tumadaana oroday roogana lan kala may baa erena mahadow hokoro sidii adan ibni aadanka walaalow lay dheegasma langasma kama kuni koro.
Waa garta marka xaalada degmada haatan waa sidee?
Haka magaalada haaji deganyi waldabaha kama ku jara lan walba caruumagiisu roogi mise halkii dagaalku isrooga rooga.
Waxaa socda dadaallo ay wadaan wax garad odayaal iyo ganacsato kasoo jeeda degmada Bardaale oo la doonayo in lagu qaboojiyo xiisadda kasoo cusboonaatay degmada Bardaale ee gobolka Bay. Mukhtaar Maxamed Cattoosh, VOA, Baydhabo.